tim kombati wa iPhone chaka chaka ndani sitoki jinsi ulivyonikamata
hiyo minoti kwako na imwaga haraka shanto wa loki hey. Baby unachotaka nataka
haya
baila.
Oh baby, nataka unisogee.